asawara sapwe jena ilewru uto hitane 2023 sakrabi hii ibe tungon nomni lijine mangal mutu mfumi njoti omsane hedali hejoji amen ibni wundi doi umaru wagyalo umaru hono nyalira
mediseli basu fwada isi se
kono njoka na sakrabi hanle sembe kabaru jino wagyalo
sengati jungo embosu enkala hono kabaru kwa kuno dirte vakansi tuwa yonko wende jokite no kuno dirte sufuru la ile rezo mopti kwa yasu kap jokolbe ujinaji njoka mkanya mwendi e yoti jini tono watu jono kona ili bangal ndena kum sapwe jena ilewru uto 2013 sapwe jena ilewru uto hitane 2023 juno ndrupi sapu sijo tamani anhoka kabaruji lele di hotu suka abijoko emili dohen ongara famta dinu ezum nangal ngare timi niren birki sembe chali uoni zio olympic pide muro kwa hani futu noku no dete pari hitane 2024
malinkobe adadu mu'en ana uri miliyoji noga e didi de temder odo adadu fu chapan nay jiddi ka holita ma wida jokolbe be gala dubi sappo e joyi nom holitiri wida limgal ngal fedena miliyojota en satwadi
a wo fay fi alisi se be koliti wida leddi malindi himbe be an gondi e yarde yeso dubi bi ko buri hode e himbe be fuddu so dum jataama a taw yodun himbe le haye be non be gala dubi sanne wattu jono honno dum worino yoga sukab jokolbe kay fu koliti wida an kan dartnede golleji kanya ko nande mudun kedden mamadou sama seko sitan sidibe
sabi kewal alqadar leedi mali burfuf jokolbe tidalaji hebgul golle taykama kamba dun jeunesse o yaltini dati dabreji waji
kote lam an han fide dabreji yala sugat an jangal ci l'école professionnelle lu ana fawo janga kabari ko nari bangal demal fatale welti ko nyamiri nanan mudu sa sa yi hande sugat jokolbe pour hewde le leedi
fondation jeune donc nitta ku fama gindu cultivité nyibgul jangnirde di golle kintite mudun bangal kasne golle wakat jun o na wawi nawtre de yalla hadde rafi bugul golde
pour diminuer les taux de
fanga la fi golan hebnere jogale le leedi malli lam an fi de dabiri jewa kabar jande malli sab jande ko sugat wadinte an han natal sabe hewu golli dibe haja sugat hewu an jang hande ga jande mudum hewu ndabe golle
répondre au besoin d'emploi
goto dabiri ji rafi bugul golle jokolbe e hunchande hore nyugul golle no holitiri honjotobe hewbe
waygalo yambere ji dibe noddirta vacances citoyennes de la jeunesse ana woni jokitaade le law muti
a wo fay fe sukab jokolbe be gonde tutindirde hakkilaji no ko noddete sufuru lahi le alangalo o dubbe ngarana yotta nokku noddete tene le lamu san o le majju yogay halaji di fungaran yowa do jam e tejer kanya ko nande mudum kanko noddete modi bo traware lamido fedu sukab jokolbe to motti to holi tiwi dum lati sababu du so be gonde weltiti taguji mabbe hum fan wonde holuto bengule di kanko mudum lobbo fa kebe famtar kedde mamour sabasiku
tivite entre autres
ima draji li kan vacances o sufuru lay do ko buri hewde yo yutreji haru sembe chamdi mun changul hore deswal leedi ndi jodo halaji bangal finatawa e konande mudu to tundral haklaji di ko buri hewde yo do susli jeunesse e kabaru basi e waltere wakati ido susli di lati ke sababu ta guji himbe mbayta sanne e lendu ko yontere dido berrende do wadete yo tene fudude nyande alla do dum e memman hala kala ko woni gondal be leedi ndi
de cette cohésion sociale
waygo tamara andi sappo e jena lewru uto dawdo on darangal mudum juude himbe golobe sijo tamani
ali si se mid andi dun sanne sabide don gonde gollude wattu joni on en biyan joni on dubi sappo don kokka do jamarde kabaruji ko heewi himbe be fudu kollitiwi tan belti sanne no golleji di wori wobbe do kollitiwi do wonko yubbaki le hen bingel adama neno lati fu a wawa dum fu dum kay dum hibba e mar solan do jebi ko bi ko don jayal hon dum han yubbitirade kedde be do himbe ko cifi do hen sise
on do programme de l'écoute
mede hedo programme jeune studio tamani sanne ben hal kabaruji ko nari bangal golle bale ka hunjun gon kiridu yarda yeso foto kabaruji jande mede hedo watti fu programme jeune sa ben jande de kabaruji fina tawa kebal en nanal mudun ben wa bitirade fa handen be janta do kabaruji maral mede do Allah holli en mawo min kay juudimi mede hedo programme jeune studio tamani sanne ngam mede tewtra be tinno be janta fa handen do haro chaddi ciagan firre ballon te basket min bafla be juudimi mede yidi kabaruji studio tamani sam en gumdin sanne golleji mabbe ana muddi sanne
unna wata en yowtere am e mini mag waygolo fewde hippitugol laamuji gondi ɗum matane ro wonde afrique sukab jokolɓe kañum en ka wonko haltiɗo landol ngol
fu fota leyɗi ele kedduɗe hirnangue ɗe woɓɓe kay kollitiwir sa ƴeewi yo wajibi tan sina laamuji ɗi kippite saabi de golleji ɗi laamu o gollata ɗi a tawan ɗum fewa e woɓɓe du kollitinde wiide hono hippitinde laamu tan ɗum wona dabare fewde e hon tiɗallaji ko woodi e ley leydi ndi fa keɓɓen famtare keɗɗen Mamadou Sama Seko sita sidiɓe
caggal leyɗe mali guinée burkina leydi niger ɗum yiidi e kudita ɗiɗo kudita ngaji ɗi yo hono hononi yupitere ele hirnangeru na Afrique ebi abu kunate mo jeunesse M5RFP
mais hippugon lam ko he matama ledde meden li watte joni do ana fawi do lafi deejere ko mata le ledde meden tegal mudum kasin tewde huntunde ko e ledde woni lefol hirnangi huntunde hore
des états de l'Afrique de l'Ouest
yebare lami be hippabe be fawde rafnde nagu jogala bondo lamu rafi potal saria yo yogaji sababuji di habiti be be memi hala mudum ewi alhusaini gindu horejo fedde dental haabe fulbe di do dallaji di hana fi sambinde
quand vous faites un coup d'état pour soni on hippi lamu wi don sabe habde maral bongal fo handen maral bongal ka lafi deejere ana mata menke midi wa halde jati nafa fu yi aka e hippu won lamu on tobbibe leedini sa watti fusu lam hippama jomirabe kalsi milliardaire ko heewi ngongo kalsi en bonanta
c'est des milliardaires qui s'appauvrit
ngo hakle dun wodi to jeunesse capital pulako e bi be do rafinde nagu hana fi latari sababu kudita kaddana Ousmane Dicko
lafi deejere hana natade sabe jati lamu hippe didben mudun sabe ko leedi libbi pusa dun wawa natade sabe hebugal semen lafi deejere li leedi meden forto hippu won lamuji memi jamne di halaaji
be do mi cefidi be fufulti wide kudita hana fi latade dabare bamturi lamu juude yimbe le ngotanabe
waygalo jamma hande kulle kewde belde wonkene dugutu
awo fo fe nokku no dirtel sigaso be mi kanko no dirtel sama fe farma ba waran tawe ton o yide hono yimbele jibbe mo sanne be concert wadan wakkati noga go yamde le nokku mo no dirton salamisa bengalito sigaso to
so mi betike dondu yimbele jibbe cinema bomako do kanyu endu ana wawi yaade cinema magique ex babemba
awo fo fe alice se mbay jodi ton woni film no dirtel blue bottle o on wada wakkati noga go yamde rima silimaji chapan tati cinema goddo kase mo no dirton lame o do wadan wakkati no gay etati yamdo so gabbiri masilimaji chapantati
to nabata en bilki sambe chaldi waygalo le tournoi pré-qualificatif jeux olympiques leydi amendi ka wadi match mudum tatoba fewde cameroun
be ngada o do match kikide hande ne mbiyano wakkande mali yalti match mudum dido bo onde kam e senegal watti be baddi chapande jeddi e nay kam be kibi baddi chapande jeddi e go'o wakkande mali fuddano pide mudum de do miccite ne wiide be kawino leydi nigeria ndi be ngatti dan baddi chapande jeddi e jeddi be kibi baddi chapande jeegom e jetti
piano be basket jeddon be koyde mum itano e figol basket kam en ka warti l'équipe nationale
non kanko no dirti do alhaji dikko ko manda o holitiri wiide alice sisse o wiide do yimbele be bihi mali ko be fu jafobe do worso birfitina le golleji di
sakirabe am do mi kaddata kabaruji di kikede hande
do ngarte haddude kikede ande do kabaruji be be sukabe fadbe jafi no konno be andino do e sel yotre men no dirtel tout so grenade war so lambe je